Lingua Boost, Swahili, Lesson 16. In this lesson, you will learn the following phrases.
How was your day? It was very good. What did you do today? I listened to music. Today, I went to the cinema. Today, I worked at the office.
Now, let's get started. Listen and repeat.
How was your day?
Siku yako ilikuwaje? Siku yako ilikuwaje?
It was very good.
Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana.
What did you do today?
Ulifanya nini leo? Ulifanya nini leo?
I listened to music.
Nilisikiliza muziki. Nilisikiliza muziki.
Today I went to the cinema.
Leo nilikwenda sinema. Leo nilikwenda sinema.
Today I worked at the office.
Leo nilifanya kazi ofisini. Leo nilifanya kazi ofisini.
Let's go through the phrases one more time. Listen and repeat.
How was your day?
Siku yako ilikuwaje? Siku yako ilikuwaje?
It was very good.
Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana.
What did you do today?
Ulifanya nini leo? Ulifanya nini leo?
I listened to music.
Nilisikiliza muziki. Nilisikiliza muziki.
Today I went to the cinema.
Leo nilikwenda sinema. Leo nilikwenda sinema.
Today I worked at the office.
Leo nilifanya kazi ofisini. Leo nilifanya kazi ofisini.
We'll do it once again, but now in random order. Don't forget to repeat the phrases out loud.
Today I went to the cinema.
Leo nilikwenda sinema. Leo nilikwenda sinema.
I listened to music.
Nilisikiliza muziki. Nilisikiliza muziki.
It was very good.
Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana.
What did you do today?
Ulifanya nini leo? Ulifanya nini leo?
How was your day?
Siku yako ilikuwaje? Siku yako ilikuwaje?
Today I worked at the office.
Leo nilifanya kazi ofisini. Leo nilifanya kazi ofisini.
This time, try to answer before the native speaker when you hear, how do you say, followed by a phrase.
How was your day?
Siku yako ilikuwaje? Siku yako ilikuwaje?
It was very good.
Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana.
How do you say? How was your day?
Siku yako ilikuwaje? Siku yako ilikuwaje?
What did you do today?
Ulifanya nini leo? Ulifanya nini leo?
How do you say? It was very good.
Ilikuwa nzuri sana. Ilikuwa nzuri sana.
I listened to music.
Nilisikiliza muziki. Nilisikiliza muziki.
How do you say? What did you do today?
Ulifanya nini leo? Ulifanya nini leo?
Today I went to the cinema.
Leo nilikwenda sinema. Leo nilikwenda sinema.
How do you say? I listened to music.
Nilisikiliza muziki. Nilisikiliza muziki.
Today I worked at the office.
Leo nilifanya kazi ofisini. Leo nilifanya kazi ofisini.
How do you say? Today I went to the cinema.
Leo nilikwenda sinema. Leo nilikwenda sinema.
How do you say? Today I worked at the office.
Leo nilifanya kazi ofisini. Leo nilifanya kazi ofisini.
This is the end of the lesson. For best results, continue with the next lesson tomorrow.